dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Murumva ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika rigiye kubagezaho ikiganiro dusangire ijambo. Mu minsi mike ishize ku ijwi rya Amerika, mu kiganiro muri isanga ku ijwi rya Amerika, twabagejejeho bimwe mu bibazo byari byugarije abaturage bo mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Uburasirazuba. Abo baturage ba Nyagatare basenyewe amazu yabo bayakurwamo ku buryo bwihuse, ubuyobozi bubacumbikira ahandi hantu. Nyamara nk'uko twabigarutseho mu kiganiro, abo baturage ntibari bishimye, ahubwo batugaragarije agahinda, batugaragarije amarira yabo, batugejejeho impungenge zabo z'imibereho yabo n'imiryango yabo. Twavuganye n'umwe mu bantu basenyiwaho i Nyagatare, atubwira ingorane bafite, atubwira agahinda afite, atugezaho n'impungenge. Icyo gihe ariko ntitwabashije kuvugana n'ubuyobozi bwa Nyagatare, nta nubwo twabashije kuvugana n'ubuyobozi bw'intara y'Uburasirazuba. Nyuma yaho ariko guverineri ntawe buri yasirazuba ndetse na meya wa Nyagatare bifuje kuganira na radio Ijwi rya Amerika. Uyu munsi twatumiye meya wa Nyagatare. Mbasabe mubanze mwibwire abatwumva muri uyu mwanya.
Nitwa Sabit Fred, nkaba ndi umuyobozi w'akarere ka Nyagatare.
Ndabasuhuje Sabit Fred, murakomeye cyane.
Turakomeye natwe, turabashuhuje.
Ndabasuhuje nanjye kandi nkaba nishimiye ko mwitabira ikiganiro cyacu uyu munsi. Tuvugana ubushize n'umwe mu bantu batuye aho i Nyagatare, yavuze byinshi nk'uko mwabyumvaga mu kanya. Ni nayo mpamvu yatumye kwitangazwa kize ku rubuga rwacu rwa Facebook, abantu bifuje kugira uruhare mu kiganiro cy'uyu munsi ari benshi. Twafashemo bake ariko hari n'abaduhaye ibibazo. Mu bo twafashe harimo
ego nitwa Niyonzima Alfred, ni umunyeshuri mu ishuri rikuru rya Kibungo Intatec, abantuye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirehe.
Ndagusuje cyane Niyonzima Alfred, urakomeye.
Ndabumva neza cyane.
Turi kumwe kandi Abdalla.
Nanjye ndabumva, nitwa Niyoita Abdalla, ndi hano mu mujyi wa Kigali.
Urakomeye cyane.
Ndakomeye wana karekeza.
Hanyuma Niyonzima uratwumva? Noneho meya Sabiti Fred, reka dutangire tuganira. Muri make cyane mwatubwira ikibazo kiri Nyagatare n'abari abaturage. Abaturage basenyewe ni bangahe, ni imiryango ingahe, n'abantu bangana iki, basenyewe kubera iki?
Ikibazo cya Nyagatare nta nubwo ariho honyine kinini, ikibazo kiri ahantu hose mu gihugu, uburyo bw'imiturire n'imikoreshereze y'ubutaka. Habayeho rero imikoreshereze y'ubutaka ndetse n'imiturire itariyo. Nk'abayobozi bafite mu nshingano kubahiriza gahunda za leta, twagombaga gukosora ibidakosoye. Urimo urwego rwo mu karere ka Nyagatare, hari ubutaka bwari bugenewe kororerwamo, hanyuma igihe kiza kugera ubwo butaka buza kugurishwaho igice ndetse hakanagurishwa bwose, babukoresha icyo butagenewe. Ubwo ni itegeko ryari ripfuye. Muri make ubwo ntabwo bubahirije icy'itegeko riteganya, ndetse nk'uko bizwi abanyarwanda bose bagomba kuba batuye mu midugudu. Baraza nanone aho ngaho kongera ku mikoreshereze y'ubutaka muri ubu butayu bwo, habaho no kongera no gutura nanone muri ubwo butaka. Kandi abanyarwanda bakwiye kuba batuye mu midugudu. Bakoresheje inama nyinshi, ari abayobozi bakuru ku rwego rw'igihugu, ari urwego rw'intara.
Ndumva ibyinshi twabivuzeho mu bihe byashize meya Sabiti, tuganira twaganiye n'umuyobozi w'intara y'Iburasirazuba, twaganiye kandi n'uriya muturage mwumvise mu kiganiro kirekire ndetse n'abantu babajije. None se kuri ubu meya Sabiti, ikibazo cy'abariya abantu bakuwe mu byabo basenyewe ubu cyarakemuwe nta kibazo?
Cyarakemuwe. Icyo nashaka kukubwira no gukosora ibyakosamye, twubahiriza itegeko mu buryo bw'imiturire ndetse n'imikoreshereze y'ubutaka. Icyo gihe rero tumaze kubikosora ariko nk'abanyarwanda kandi n'abayobozi dushinzwe guha agaciro ikiremwamuntu, twahise tubashakira aho bacumbika ndetse tubiha n'igihe kuko imyaka yabo yo yari ikirimo ntacyo twayitwaye. Bari batangiye kurya ibishyimbo by'ibitonore ndetse n'ibigori byeze, ariko dushaka uburyo ubwo butaka bwakoreshwa icyo bwagenewe. Igihe cyarageze rero, nyuma y'inama nyinshi uhereye ku rwego rwa za minisiteri ari minisiteri minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, twakoze inama nyinshi zitandukanye ari minisitiri w'umutungo kamere, ari gavana wacu w'intara, dukorana zose twakoze inama n'abaturage by'umwihariko bako gace ka Rwimiyaga. Turaganira mu magambo arambuye ndetse dutanga n'igihe cy'uko abantu bagomba kuba bubahirije iki tegeko riteganya. Ibyo rero bimaze kwanga nibwo twashatse gukosora, ariko tubateganyiriza bagomba kuba bari turabacumbikira.
Yereka twere gukomeza
dutegereje ko
Meya Sabiti mwihangane gato kugira ngo tuganire. Nihangane gato, mfite imyota itari myinshi cyane. Mfite Alfred Niyonzima kuri telefone, uranyumva?
Ndakumva.
Ikibazo ufitiye Meya Sabiti Fred ni ikihe?
Mbanje gushimira Meya wa Nyagatare kuri iyo interview yemeye gukorana n'Ijwi rya Amerika, ndetse natwe tukaba twagiramo uruhare. Ariko ikibazo cya mbere namubaza nk'uhagarariye Leta muri iki kiganiro, umutungo u Rwanda rufite kugeza ubu uruti yindi n'abaturage. None niba bafata ibyemezo bishobora kuba byabangamira abaturage, babona nta ngaruka byagira ku mibereho yabo baturage, n'iki bateganya kugira ngo abaturage bave hari ahantu bashyizwe batamerewe neza, noneho nabo bamererwa neza nk'abandi Banyarwanda? Ntiduhakana yuko wenda niba bararebye bagasanga ahantu hafitiye igihugu akamaro kurusha abaturage kuba bahatuye, ibyo birashoboka. Ariko nge mbona ibyiza wenda bakabanje kuba bateganyiriza abo baturage, bakabashakira ahandi bagomba kuba, noneho bikaba nta kibazo byabagiraho. Ubwo yadusubiza ingamba bafite n'impamvu batabanje kuba bazikora gutyo wenda.
Meya Sabiti,
urakoze cyane. Ngira ngo uko natangiye mbabwire, nabwiye ko habanje kubaho inama nyinshi zihagije zirimo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, zirimo minisitiri w'umutungo kamere, zirimo guverineri w'intara y'Iburasirazuba, zirimo n'izindi nzego dukorana. Dukora inama ndetse zikora aho ngaho Rwimiyaga, ndetse harimo n'umuyobozi mukuru ufite ubutaka mu nshingano. Dukora inama dusobanura imikoreshereze y'ubutaka. Tunasaba ko abantu bagomba kubahiriza itegeko, ndetse utazaryubahiriza azahanwa. Tuyobora rero igihugu kigendera ku mategeko, kandi dusaba yuko n'abaturage bagomba kuba bagendera ku mategeko. Inshuro nyinshi twagiye tuganira n'inama nyinshi twagiye dukora, iyo umuturage atubahirije itegeko ugomba nawe gukosora ibikosana. Ariko nanone umuntu tumuha agaciro, niyo mpamvu twahise tubashakira aho bagomba kuba bacumbitse kugira ngo batanyagirwe badahura n'ikindi kibazo. Ariko nanone tubavuga ko basubizwa amafaranga baguze aho hantu, tukabereka aho bajya kugura ubutaka bugenewe ubuhinzi, ndetse tunabereka aho bashobora kuba batura mu buryo bwemewe n'amategeko, ariko gutura mu midugudu. Ibyo nyuma yo kubashakira aho baba bacumbitse nibura mu gihe cy'amezi atatu, twakomeje kubashakira nibura abaguze abagurishije bakoze nabo amakosa ko bagomba gukosora, basubiza abo bantu bakajya kugura ahagenewe ubuhinzi. Byarakozwe rero, imiryango hafi yose yashubijwe amafaranga yabo, tubagira inama aho bajya kugura ubutaka bwagenewe ubuhinzi.
Hanyuma se
byarakozwe
Meya Sabiti, ntabaciye mu ijambo turakomeza kuri iyo ngingo, ariko nagira mbere yo kuyikomerezaho mbanze mpa ijambo Abdalla, uranyumva?
Ndakumva.
Ikibazo cyawe ni ikihe?
Ikibazo cyane nagira ngo mbaze Meya, kwimuka ntabwo ari ibintu bishasha muri iki gihugu, ni ibintu bisanzwe mu duce twose tw'u Rwanda. Ariko aha muri aka karere k'uyu Meya Sadiki ayobora cyabaye ikibazo cyane, birasakuza. Ni ikihe kintu gishya gishobora kuba cyarabaye kuri abo baturage ntibakishimiye? Akabazo kanje ka kabiri ni iki cyiteguye gukorera abo baturage kugira ngo bagire icyizere cyo kongera gutura
nkuko bari batuye kera.
Ye mfatireho no kugira ikibazo cya kabiri Abdalla, hari umuntu wanditse witwa Ngabo agira ati iki kibazo cyatanze isura itari nziza mu rwego rw'ubuyobozi. Meya yaba ateganya iki kugira ngo yongere agarurira icyizere abaturage batakarije ubuyobozi cyane cyane ubwa Nyagatare muri rusange? Muhina amagambo Meya Sabiti.
Murakoze cyane. Abaturage nta kibazo bafite bakarere ka Nyagatare, hari 4,462 birenga. Ntago mpamye ko imiryango igera kuri 60 gusa, nabo kandi ntago ari bose. Urumva ko umwe aravuga ati genda Kigali, undi ati ni Kirehe. Ntago ndumva Nyagatare bahuye n'icyo kibazo, ngo ariwe nshobora kuba nasobanurira neza, kuko abenshi tumaze gukora n'inama aho ngaho baranishimye cyane, batutura gushimiye rwose. Twari tuzi ko twakoze amakosa akabaho, twari tuzi yuko ahubwo muzadufatira ibihano bidasanzwe. Wavuga rero ngo batutakarije icyizere, ibyo ntabwo nemeranya nayo, kuko abaturage turaganira kenshi barabyishimiye, inama zarakozwe. N'uyu munsi twabereye ko bagomba gutura, abenshi baratuye ubu ngubu, ndetse hari nabo twatangiye kugira n'inama uburyo bashobora no kurushaho kwihuriza hamwe bakaba batera indi ntambwe irenze ibyo ngibyo. Ibyo kuvuga ngo batakarije ubuyobozi icyizere ntabwo byaba ari byo. Yaba ari umuntu ufite ikibazo cyihariye, ariko ntabwo abaturage bacu numva ko baratakarije ubuyobozi icyizere, cyane cyane ko twari kumwe benshi bishimye amafaranga yabo twarayabahaye no ku makonti, ariko abanditse bahera ku mirenge kugira ngo adashobora kuba yahungabana. Rimwe na rimwe abantu bagashobora kuba bamuhohotera kubera ayo mafaranga yahawe ari ahantu kure, ku buryo abantu bashobora kuba bamuhohotera.
None se Meya Sabiti, ufatiye kuri ayo mafaranga mwabahaye umuturage twavuganye ubushize utaravuze izina rye kubera impamvu z'umutekano, yavuze ko amafaranga muwagenera ari nk'ibihumbi hafi 500 by'amanyarwanda ari nayo baguze kera, ubu ayo mafaranga yamara iki umuntu mumuhaye mu Rwanda muri iki gihe?
Bituruka igihe ubutaka umuntu yabuguriye. Nagira ngo ariko twongere tunebuka n'itegeko, ubundi iki itegeko riteganya iyo umuntu yabaga yakosheje muri buriya buryo, ubundi amakosa yakoze ni amakosa, ubundi yarakwiye kuba ahanwa ari uwaguze n'uwagurishije. Ubwo bwari uburyo bwo kuba twakosora ibyakozwe mu buryo gufasha uwo muturage. Nyuma yaho rero kuvuga ngo amafaranga 500, nzi ko hano bahaye 1,800,000 kuri hegitari imwe, aragenda ndetse agura n'ubutaka buri hasi y'ubwo ngubu, byaturukaga igihe wabuguriye. Niba ubutaka warabuguze mu myaka itatu ishize, icyo gihe warabukoresheje wakuyemo umusaruro mwinshi, uretse ko hano 500 mu bantu bacubijwe hariya wari uhari, abantu bose bari mu 800,000 kugarura hejuru, kandi hegitari mu Mutara igura 800,000. Uyu munsi ndetse hari nabo mbabwira ko bari baguze 1,600,000. Ibyo ni ibintu bose banazi, bifite n'aho binanditse. Ariko rero ibyo twanareba twebwe kenshi turebe n'icy'itegeko riteganya, ibyo dukora ibyo ari byo byose twirinda kujya hanze y'itegeko, twirinda ko umuturage yahohoterwa, none tukirinda kwica itegeko nk'abantu bashinzwe gushyira itegeko mu bikorwa.
Birumvikana amakuru atugezeho Meya Sabiti ko hari umwe mu baturage bahisemo kwimukira mu gihugu cya Uganda, abo bantu nibyo baragiye cyangwa se baragarutse nyuma yuko mufashe icyemezo gituma amafaranga mubaha bayakoresha?
Ibyo ntabwo byaba ari byo, ntabwo byaba ari byo, kuko igihe cyose abantu bakunze kuba bagenda n'urujya n'uruza bambuka bajya i Bugande bagaruka bajya gupagasa. Ikibazo tugira n'inama dukorana ku bihugu duturanye, cyane cyane nk'i Bugande, tuganira uburyo bajya bafata abaturage bacu neza, natwe tugafata ababo neza, cyane cyane mu buryo bw'imihahirane. Iyo umuntu yambutse rero agiye gushaka uburyo bw'imibereho kwaba gupagasa cyangwa se no guhaha, nabo ni kimwe n'uko nabo bazi wacu mu gihugu baje gusaka ibyo bishobora kuba byabafasha. Muri urwo rwego wenda abantu nacyo kuba baragiye, ariko kuba yaragiye abo ngo ahunze umuhaye amafaranga, umushuje amafaranga ye yatanze aho ngaho, ukavuga ngo agiye ahunze iyo hano wagiye, ntabwo ngiye mbyemera, kuko mu makuru mfite nta makuru nzi ko hari umuntu wagiye.
Ye
ntabashyushya mutwe bashobora kuba bateza abaturage ikibazo, ariko jyewe ntacyo nzi, kuko nyuma y'uguhabwa aya mafaranga abaturage bari bishimye, mpamya yuko ntabwo nabona muri abo ngabo bagomba kuba yajya Ubugande.
Ntacyo, iyo ni inkuru nziza, ubwo nitumara kumva ko hari abagiye bahunze, kuko tuzongera tubatumeho Meya Sabiti tuganire. Hanyuma niyo nzima, ikindi kibazo mufitiye Mera Meya?
Yego kirahari. Ikibazo kindi nshaka kubaza nyakubahwa Meya wa Nyagatare, none nyakubahwa Meya, muri iyi minsi mu Rwanda dufite ikibazo cy'imibereho myiza y'abaturage, kandi amafaranga
yataye agaciro ugereranyije nuko ubutaka bwagurwaga mbere ndetse n'ibindi biguzi hirya no hino ku isoko. Biragaragara ko amafaranga atajyanye rwose n'imibereho. None ni iki mukora mu buryo bwo kugira ngo babe babona andi masambu meza afanye nayo bari bafite, cyangwa se mubakurikirana gute kuri ayo mafaranga kugira batayapfusha ubusa, bamwe bakayajyana mu nzoga cyangwa mu bindi, ejo nanone bagahindukira akaba umutwaro ku gihugu? Ni iki mubikurikirana mu ruhe rwego?
Ni ikibazo cyumvikana.
Icyo twakoze abo baturage twaberetse aho bagomba kujya mu mirenge, turahabasobanura kandi ni agace k'Akarere ka Nyagatare, ndetse no muri iyo mirenge hari imidugudu yagiye iteganywa aho bashobora kuba batuza ari abo ngabo kimwe n'abandi banyarwanda baza bashaka gutura, ndavuga abatura mu gihe bwemewe n'amategeko. Ntabwo rero mpamya ko icyo cyaba ari ikibazo kiremereye, kuko ni muri Nyagatare ubuyobozi inama zikoranye abayobozi b'imirenge n'ab'utugari, mbabwira ko umuturage wese uzageza cyane cyane by'umwihariko wari muri ako gace ko bazamwakira bakanamufasha. Ariko nongera mbere n'abaturage nti namwe aho muzajya mushaka kugura ubutaka mujye mubanza mubaze icyangombwa, icyangombwa cyawe ni ubutaka bwagenewe ubuhinzi cyangwa ni ubworozi. Ariko icya gatatu nongera ndavuga nti aho uzahura n'ikibazo aho ngaho wagiye mu gace kaba cyane cyane mu karere nyobora, uzaza ndebe haba kuri telefoni cyangwa haba n'umuyobozi umubwire ikibazo wahuye nacyo, byo nkugira inama uburyo icyo kibazo cyakemuka. Kuba icyo gihe rero abaturage mpura nabo nuko bishimiye aho bagiye bagura ubutaka mu bice bitandukanye. Ntawe urangiza aho ikibazo yahuye nawe ikibazo kiri muri bo ubwo buryo amaze kumbaza cyihariye. Ugifite azaza ndebe duhure tuganire mugire inama. Ibyo narabivuze kenshi mu nama twagiye dukorana ndetse n'abayobozi nyobora nabo narabibabwiye. Ari abituruka ku bayobozi kandi n'abaturage bagiyeyo nta n'umwe ndumva afite ikibazo kigendanye nk'uko ashobora kuba bimufiteho izindi ngaruka zitari nziza nk'uko amaze kuvuga.
Ye dukomeze noneho Abdalla, nawe ikibazo waba ufitiye Meya Sabiti?
Bwana Meya, urakoze kubw'ibyo bisobanuro. Nagira ngo ubaze nanjye ikibazo. Twumvise amajwi mu bitangazamakuru abaturage basa n'abababaye bavuga yuko bakodeshejwe n'akarere ahantu bari. Ese baba bagikodesherejwe kugeza iyi saha tuvugana?
Bose ntabwo barakodeshejwe, nta n'uwigeze kubabara kuko n'abasuraga hafi nibura buri cyumweru. Ndabaza ninde ufite ikibazo muri mwebwe? Nta n'umwe wigeze kumbwira ikibazo.
Meya, muratwumva?
Nta kibazo bigeze kungaragariza. Bivuze yuko rero ko ubivuga kereka niba wambwira ku giti cye, kugira abaturage naganiraga nabo nta kibazo bari bafite. We ku giti cye yari bari muri abo yambwira ati aha n'aha n'aha nahuye n'ikibazo. Ariko inama twakoze zitandukanye nta wigeze kungaragariza ikibazo afite. Kandi nibyo naryo jambo rya mbere nabazaga, ijambo rya mbere nabazaga ni hari ufite ikibazo? Nta kibazo dufite. Ikibazo mugeze hehe nidusabira abo bantu batugurije ubutaka ngo badusubize amafaranga yacu tujye kugura hahandi hembewe? Icyo ni ikibazo bambazaga umunsi ku wundi.
Hanyuma se Meya Sabiti, mvugana n'umwe mu baturage abo ngabo bari bakuwe mu byabo basenyewe bari muri ayo mazu mubakodeshereza ari hafi no kubona amafaranga ye, yambwiraga ko mu gusenyirwa hari abantu bamwe basenyiwe abandi ntibasenyirwa kandi baraguze ku buryo bumwe. Icyo mwaracyumvise?
Ibyo ntabwo mbizi. Ntabwo icyo kora ushobora kumbwira uti agace kanaka karasenyaka ntikasenyerwa, ariko ibyo nzi ni uko abantu bose bari barishe itegeko ari uburyo bw'imiturire, ari uburyo bw'imikoreshereze y'ubutaka aho ubworozi, kandi aho bakabikorera ubuhinzi kandi abagenewe ubworozi. Njyewe ntawe nzi ibyo ngibyo, kandi ibyo twari turi no kumwe n'abandi bose mu rutonde twabanje gukora tumenya abantu bari aho ngaho. Ubu ngubu rero
muri make muragira muti abatarasenywe n'abakurikije amategeko?
Ubwo nyine ibyo ni ibyo ngibyo, nyine mu gihe utagusenyeraga utarasenyewe n'uwari wari utuye muri bwemewe n'amategeko, yaratujwe n'ubuyobozi ashingiye iki tegeko.
Ye dukomeze.
Abandi baturanye aho ngaho bari benshi cyane, bari barahawe ubutaka bari no ku ikarita banazwi bananditse. Ibyo rero ntabwo byakwita ko hari abo twaretse. Abo ni abatuze muri bwemewe n'amategeko kandi ni nako itegeko riteganya.
Muribuka ariko Meya ya Sabiti ko abasenyewe bafite icyemezo cy'imyaka 99 y'ubukode bafite?
kuba ufite icyemezo cy'imyaka 99 ntabwo bayivuze yuko ukishe itegeko ushobora ari wabiguhaye nabwiye ko ari n'abanahanwe hari abayobozi b'utugari n'ab'imidugudu ndetse barimo n'ab'imirenge bakoze amakosa babandikira ubwo butaka babwita ubw'ubuhinzi kandi ari ubw'ubworozi hari abayobozi b'imidugudu imidugudu igera kuri itanu komite y'imidugudu yose bari itanu abantu 25 twarabeguje
ahubwo meya sabiti
abayobozi b'utugari bayoboraga aho ngaho twarabahagarikiye kuko bakoze amakosa umuyobozi ushinzwe ubuhinzi mu murenge nawe twaramuhagaritse umuyobozi wungirije w'akagari kamwe mu bitungutswe nawe yarahagaritse kubera kwica amategeko ariko ntabwo bivuze kuba yaratanze icyo cyangombwa icyo itegeko nanone turekera wa wundi kuguma ari mu buryo bunyuranyije n'amategeko
birumvikana amategeko ni amategeko ahubwo ikibazo muzamuye kirakomeye meya sabiti kubera ko muragira muti abayobozi b'inzego zo hasi bishe amategeko kandi babwira abaturage none se umuturage udahona amenya buri munsi udahona guverinoma buri munsi ubwirwa amabwiriza n'umuyobozi tuvuge w'akarere cyangwa w'akagari cyangwa se umurenge azemera iki azanga iki niba abo ngabo b'abayobozi bica amategeko
ubwabo natangiye mubwira nti aho hantu by'umwihariko bageze amahirwe adasanzwe abaminisitiri babiri na gavana w'intara n'inzego dukorana bagiye aho hantu basobanura imikoreshereze y'ubutaka n'imiturire nabo baranga babirengaho kandi barasobanura ibihagije twanayuhana n'abo bayobozi ariko nabo babikoze babizi kuko barasobanura ndakubwira haje abaminisitiri babiri na gavana n'izindi nzego uwo ni umugisha udasanzwe aho minisitiri agera mu mudugudu agasobanurira abantu imikoreshereze n'imiturire ariko nyuma yaho barongeye babirengaho by'umwihariko ako gace bakoze amakosa abaturage bari babizi ariko abayobozi nanone ntabwo twagombaga guhamya
ye noneho ikibazo cya nyuma niyo nzima cyangwa Abdalla
ikibazo cyanjye kindi biragaragara ko ubundi abaturage bimurwa ntabwo bagenda ngo bacumbikirwe n'akarere ariko mu karere ka Nyagatare ntagasha kumva ko abantu bakuye mu byabo bakajya gukodeshezwa njyewe mfite impungenge ko muri uko kubakodesheza hari amafaranga yabo yahapotereye ku buryo bashobora kuzagira ikibazo cyo kugura ubutaka ahandi hantu icyo kintu meya kivuga iki muri iyo minsi bacumbikiwe banagaburirwaga ku mafaranga y'akarere cyangwa baryaga yabo bakodesherezwa
ikibazo bari bafite hari aho kugama ibyo kurya byo bari bayifite kuko imyaka yabo ntitwigeze kuyikoraho bari bafite ibigori byeze bafite ibishyimbo byeze ikibazo bari bafite rero hari aho kugama nicyo kibazo rero twakemuye ikindi kibazo ntacyari gihari kandi mu gihe imyaka yabo benshi bari baranayihunitse ni nabwo twahise tubona n'amafaranga barasubizwa bajya kugura ahemewe nk'uko amategeko abiteganya
yerekana aho dusa nk'abanzura Abdalla ikibazo cya nyuma
maze gushimira Bwana Meya kuba yitabira iki kiganiro rwose akaba asobanuriye abaturage ariko hari akantu mfite hari akabazo gato ka nyuma ndavunagura ubundi iyo abaturage bimuka bahabwa amafaranga bakajya kwigurira ahabo ntabwo bajya gucumbikirwa ni ikihe kintu cyatumye bimurwa ikikaraganya ku buryo bagiye gucumbikirwa n'akarere ntibigende nk'uko bisanzwe bigenda ahandi hantu mu Rwanda iyo abantu bimurwa ko ibi bintu bibaye bwa mbere mu gucumbikirwa abaturage igihe bimuwe bavanwa mu byabo
ntabwo ari ko bibaye si ubwa mbere si ubwa kabiri ni ubwa kenshi ntaho iyo umuturage yakoze ikosa ari mu mujyi wa Kigali murabibona ari no mu mujyi wa Nyagatare birakorwa abaturage iyo bagiye kenshi ukabasobanurira bakarenga ku mategeko ukora icyo itegeko riteganya kuko ntabwo twakwemera ko abantu batura mu kajagari ntabwo twakwemera ko abantu bahinga mu kajagari ntabwo twakwemera ko abantu bakora ibyo ari byo byose mu buryo bunyuranyije n'amategeko tugomba kubahiriza itegeko ibyo byose twabikoze dushingiye ku mategeko y'igihugu cy'u Rwanda
ndumva duhiniye aho ngaho uyu munsi meya Sabiti Fred wa Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba ariko namwe nshuti mutwumva iki kibazo kiganiyeho ni ubwa gatatu hafi niba mwumva mufite ikindi kibazo mwifuza ko twaganiraho cyangwa se mwabaza meya Sabiti wa Nyagatare mikoro zacu zirafunguye ndabashimiye cyane rero meya Sabiti Fred w'akarere ka Nyagatare ndabashimira mwadufashe gukora iki kiganiro mubaza ibibazo meya Sabiti harimo Alfred Niyonzima nawe Abdalla namwe mwese kandi mwatugejejeho ibibazo ndabashimiye kuri uyu munota mbifuriza kandi ibihe byiza murakoze cyane
murakoze cyane murakoze cyane
hari n'abandi bari bifuje kugira uruhare ariko telefone zacitse zanze uyu munsi ubwo naho butaha namwe kandi mwatanze ibibazo byanyu mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ndabashimiye cyane nzongera kandi batumire tuganire kundi bibazo nk'ibi bireba abanyarwanda muri rusange kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mugire ibihe byiza mu gusoza ariko mbasigire iyi ndirimbo yitwa haracyari ibyiringiro ya Jasper Choir ya ADP Gatsata Gasabo mu mujyi wa Kigali indirimbo haracyari ibyiringiro
Imana ni yakuretse
n'ukuri
ni yakwibagiwe
inezezwa
Yesu yaguye